tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedibe onay jam handen aljumaare sappo e jetti lewru janvier hitande 2019 sappo e jetti yamde yapori masili ma chapade nay e joy usman nyaali buldo kabaru jido salim jorato boggi jande to horebe katiba tato barama e madaraji labi temeder e nogay fewde e terrorisme e kaki kewde horebe gube terrorisme e bonnama yun yo golle mo barkan wadi le hitande 2018 laamu o hirdibe mudun baddi alkamisare nde do kabaru nde nagu e politique leydi ndi hor hirdibe lambe kultiwide kawrital mabbe gal hunde fu jomindirayi dun e hokkugol ibk juude fewde e mabbe leila munyono nenu beynugol be pese fanditi wadede leccuudi doktoro mudun batte ko mudun haaji e pickup ngaji kada doggude don do kabaru mudun doktoro embe anandarte e laamu o bilita himbe seeda yodi woni sambe kabaru jiki kita ko bismillah modo hedati jotamani le communiqué gotmo barkan wadi holiti wide le hitande 2018 de wadi nenno bonanda fewde e gube terroriste en de be bari horebe tato mawbe katiba ko wana dun be itti du hisa horebe gube terroriste en hewbe tawuta be bonni kake du kaborde don no ha terroriste be soldats en france be koliti le tongande golle ngadi le hitande jabbenande memondiri enen memondiri e gube terroriste en de labi temedere e no gay nenno do gollidal soldats en mali fabidur dem fam kedan Umar Waykalu
le ndeddo tongande armée française holliti golleji mudun di golli hitane 2018 ko yata lugaji temedere e nogay be ngadi dun latiki sababudu so mawbe taton gombe le gube torroje de torrata kasen gotan jale gubal katiba masina goddan jale gubal alpha tato bwan jale gubal almurabitun le dido imma daraji armée française holliti dun latiki sababudu so hewbe nangama le hen wombe yonkiji mudun karbaton be bonni dukaki kewdi armée française holliti winde wadano dido golleji de be nawtiriki diwoji mabbe wondi dibe no dirta avion de sas kanye ndiwoji goddi kase dife got natale hin dibe no dirta drone be bibe degiki leedu be kabiki wakande be kebno kabaruji de non communique hollitiri wiide ko nayri bangal faabadi yimbe be bi wombe be chawri ko puddi golleji mabbe di yottal hitan 2018 armée française hollitiri ko yaata yimbele chapande jaddon be jeewi be chawri du ko yaata yimbele teme taton le leedi niger mali kanye chad le on do wattu fu fedde oninde hollitiri dan haaja kaldele kawrar tinina ngangal tabe ko yaawi be ngadi gidal du fewde e gede de micitede widle lewru december jabbi non du won yimbele be ngadi jukkoje fewde e mudun wattu jono dube gadi gidali goddi kasen be biso kaldo le kawra ngal tabaka tan neddo fundaado fa falo hen be ngadan jukkoje fewde e mudun
golle mo barkan wadi o ana wawi yettede e wise ba hakilen yogabe tiagal ko be ngadi ko gollidal hakkunde mabbe e soldats e malikanya jamara ndedu an han yettede fu etawede e hakkilo mabbe wonko hani yewtere kasen ko wawi nabude golleji de yeso kede ko docteur ali tunkara yang you know jande do wure wi seydou famba do faccitango Umar Waykalo
sa jewi dido kabaruji dibe dokki barkan yubbo dibe gonde hokkude di ana nanga hore sanne hono golleji mabbe din gorti ila hitane 2017 barkan wayliti balal hono golleji mudun din gorti ko nayri yoga e golleji mabbe di fu yo dartude kabaruji kanye sirriji ebe gonde famminde jamar nde ko woni golleji mabbe faabe kebe gollide yimbe non tan watta so golleji mabbe di du njaara yeso kala golle mabbe gollata fu be tinnobe ngattale hen mangal pade leedi do be ngoni do arande ko heewi jamar nde fu holli tiwide faamay ko golleji barkan di gonani wattu jone be gonde weltinde balal faabe jotto yel hono jam e deejere haani duumiraade leeli dele de mimmi dimi lo sobe kaaja fa golleji mabbe di fu jotto kala nde be jaltinta dati fu be tinnobe ngattale hen mangal pade en leedi dele do be ngoni do
d'élaboration de stratégie militaire.
Sini o ranjidi hollitinde ko woni hakilaaji modon e golleji di odon bay noddo do di numeroji di chapande jidde jo chapande jidde enay sappo e go chapande jidde jo chapande jidde enay sappo e didi nena andon do di kabaruji fu odon bay tawde di do helloji amen Facebook e Twitter. Mécanisme opérationnel de coordination mok an wondi e wadde golleji mudun no hanirito tombaktutu e wi horbe militaire en ngal gubal habotobe temedo joyon ana hani yade leedi kedde leedi ndi fa nyanno jangine jande militaire yaku e wi njubbino golleji makko tumbutu golle ngaro wadede ko warata himbe temedere e chapan e jetton yidi do ngaram windede to tombaktutu kede ko fatogo ma tarware kejaado nenno kanko wonno kejaado to e njubbino golleji makko to mbaktutu ko wi kajaada amen gondo tan Boubacar Jité do faccitango Ousmane Diko
Monko yo gede tati ngoldi data fama sema faarde plateforme edima e gede tati du lebi didi handen e coalition du mouvement de l'entente du CPA CGA kanye ko nande mudun andami da andani temen jeon hambe nabbe le nokku ekitor e golle soldetengal be galangaaji mawdi di jahan kulikoro heddibe lehibe be nan be nabbe to kuchala kayna markalla joni miden donti deder didi jawni do to teme dido chapane jetton nanna heedi tumbututo yedu nyande nogaygo sartanoka sotinama fa wattu go
intact culturel
yerde bisimi alkamisare kenyan to d'accordé mudon ton nelabe RPM be horejo parti ob docteur Boukari Terouta woni hore mudon kawrutangal e vice secrétaire général kumini do hala bureau IRD fanda mudon fa be kaltede e tidallaaji gondi handen le leydindi hono rafinde nago o kany e kabaru politique leydindi maître Demba Traoré holiti wiide nen ko be bismir be en wana jomindira hunde fu hekugol juude ibe ka fewde e gubbe parti mabbe o nen anni ko wi Idrissa Sako do faccitan Ousmane Dikko
ben jeli ke yidude amen fa law hebane politique ko goddo du wonno ka horni men kenyen jungongo kana ke leendi juuni go walda igado e ko yerde wondi e imadara ko yimbe anakaani sendude dum yerde jabbe ke bale politique yerde non du dow lawol mu leedi an ka ko dari kenya lejidal amen RPM gal mi fu men kawri e dow ko mali ana hani walitinde bale fa de bale lato non kana kaldal politique ko du wada yo kaldal mu dum wawi wadde kawral tentiningal gadete dum le golle buri hala projet ngaji baltoji bale ana mbawi hebede hen
porteur de reforme
hadugol doddu moto ngaji e moto ngaji don pick up ngaji mobilaji don pick up ngaji e le cercle nyono o waddi nenno waawa wadde ciagal kutteji dow jamare de sabe de dabere PC kany e rim golle ciuri doktor buyteke dum wonno ko dum ko wembi be doktor embe anandarte e lam o yafina tabugol dabere de andi ko mahamman babu kunta hebini en juude nyono dow faccitangu umar waygal ousmane dikko
hitane 2018 lam nyono ko yata sukab uyna sappo didon kany e jibina ton ujinaji didon be ka fulle ciudi jibina irum wembi nyaloma hande o sanne dogotorobe wonbe le o don nokku sabideebe kollitiido ko heewi roobe el ben jottata ko le ciudi dogotoroji di ko lati sababu mudo ko motoydi kada dogude le o don nokku ko kedemo kanko docteur Amadou Youssouf Touré kanko lami dogotorobe gombe to nyonoto ko mo sifido hen
vous savez
yo gura kewde mobodi e les ses comme fou nyande fou e be ngara yewde ko horema faarde e fikku gol rewbe soyibe ko haani wadde le gure godude le hen fou goddondirde e ses comme o ko yaate kilometre ji joyi ko gollaabe amen kada yaade ko ana waddi tiidalaji kewdi bangal golleji amen dum won tiidala mawdo ka faam heebama heedi bangal wuitugol maya maya sukaabe ko woni ardo golleji amen e hore himme laami be leendi e majjun nan won sukaabe heddotobe le hen le galleji
menage
no dido tiidalaji ngorino laamu kobe wonbe tombe kanyo dogotorobe an gonde waddi do hen imma daraji le majjun dogotorobe nabe le kiriduuji di jaatfaabe joto yo roobe le ciowibe wonbe tombe kede mo fa hande kanko docteur Youssouf Touré ko mo sifido hen
mide ende satu fu beedande golidirgo gol dole fasana gurede fu jogade ka ana eli hen le janyalu cellal bidan jogi himbe notatobe men jogi be mobilaji famen ba golude edun tidiga jati handen do
facile
tidallaji goddi kasendi doctoror nyonande jogi ko nayiri bangal chafaji so bami fa himbe le barminama le basiji kede mo fande kanko docteur Youssouf Touré ko mo sifido hen
yobbe tawrate le ciudi doctor tidallaji men yoko nyono kufi ndiyam ko c'est bon barmodo le walde men bawa hebande di jogala men gala le satu non edum wajibini men daranade
dum won ko mohammed baba kunta hebini studio tamani nyono
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse et fête de l'aide europe
kira ben yandaron kabar jungon ile region gaji meden den fudder region gawon komin bura on ko gondo le cercle en zongo mere mudon jibril labon kana kany e jokko mudo abdul aziz suleiman wondunobe dawul kambe golidibe mabbe kertama do lawo beta ko hedde petem puli e wi himbe to mere o jokko mudon piyama tetama du kake ko taba e juude mu ben fu nana bandeji di njadi e mobilaji mabbe di kany e so ferembe atara komin kumpi on sumpi komin sumpi on ko gondo le cercle nyafunke himbe jom en kabode be kippe ke do suri l'école mudon kenye be bonni ka ke l'école be ndupi nanno be dibbi du janginobe be e wi himbe ton rafinde nago an wonde hebude sembele on nokku nanno dun ko hulbine himbe ton kany e l'école ngaji badide on nokku ONG organisé Mali Fam mo inanama rawani hectare ngaji joyi leedi ko buri nen ko buri bale rewbe nang bali ko buri bale rewbe nogay ngom ele onuko mo inanale de nokuje nen ko buri feccere onuko fu rewbe be anangondi e wadde sardingeji le mudon hitande hikande e kuliti wiide e joggiti alaji handen hubude ndiyam fa be jarna sardingeji mabbe e be darte e lam ko be ton nen no pa bobbe fa be kebana tita alaji di jogala bu nen ko wondi e butute nen golleji mabbe yelimani kar min no kar yelimani transport goto sami kenyen nen natirde gendindi feren o boni dum lati sababu o kasara ngaddo barmube e wi sedi be bis o nabbano do tilde nen don o ronki nabude nen dum won ko wadi sababu fo o yara tiagal o samale lugere sakirabe do kadid kabaruj ka kedde hedade anden do aljumaare no yewtere rewbe ne an wodi wassalam.